We have 7 days to declare the winner of a presidential election.
Waxaan haysanaa 7 ciisho oo aan ugu dhawaaqi karno natiijada doorashada madaxtinimo.
And let me assure the country and the whole world that we shall not announce the winner tonight.
Marka aan dalka iyo caalamka oo dhan u xaqiijiyo in aanan qofka guuleysta shaacin doonin habeenkii.
It will be broad daylight.
Dharaar ayay ahaan doontaa.
We shall inform Kenyans that the time when we are declaring.
Waana ku wargelinaynaa Kenyaanka xilliga aan natiijada ku dhawaaqayno.
As soon as we finish, we shall declare the winner and it will be in broad daylight.
Sida ugu dhaqsiyaha badan marka aan dhameyno kadib ayaan shaacinaynaa. Dharaar cad ayayna ahaanaysaa.